It's BW3. And I play this up.
J Cash, J Royce,
baby. Let's go get up.
No need for the intro. It's a smash beat.
ZWAP.com.
XYZ Entertainment.
Olomonio na soni na ma pressure big time. Even though mboneka kwa tiali kala big time. Trust me ngati nkwewe kuwa shokwa big time. Si wanse wafuni ko ziba mwene upitai.
Shabe ula na ishiwa vyo kufuala big time. Mama picture nkopanga ni mfuma big time. Kuvikonga maybe ulinamushe big time. Si wanse wafuni ko ziba mwene upitai. Soni
zima nengi zelele ziba namba yote ya big time. Zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time.
Namane nilipe ni ziwa chemo bisi rama pressure. Guy we alira kuma pressure tima sekai. Drama zima konka drama zinzake musoke. Za papa zikavutia voi ponya poka sote. Step full confidence ninka kana tie. Madamu atindefu wae ya mishishi vika jai. Kununkila tishani na mabro kunika sai. Na samusa ni iwo na wambo funo duli safari. International ni cross a border yonse monga COVID. Never been a champagne guy but let's stop it. Salangiza mavuto yako yonse kuma popi. Bane na tuma pressure just to langiza pa notice. Let's go.
Zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time.
Zima nengi
zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time.
Moza niona che mutinti maybe gasili pa ini. Kuziwa che yote ya sania tiwele kashi mugemu watia mangamo che kwa tirifari. They thinking nankala kansi kalib. Ni kuziwa che yote ya namba nga udifend na defend. Uzaka gona soba mu December. Never next do ambela ni salu la kansi ni tukalembla. Stingy men's group ndine member. Red bagi na sila setikali tipili kisha bagi. My phone koi ali baby na ya sili zishabati. I pull up at the party two girls nilipakati. Mu account mulizale but ni using isakati. Kavili
zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time. Zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time.
Olomonio na soni na ma pressure big time. Even though mboneka kwa tiali kala big time. Trust me ngati nkwewe kuwa shokwa big time. Si wanse wafuni ko ziba mwene upitai.
Shabe ula na ishiwa vyo kufuala big time. Mama picture nkopanga ni mfuma big time. Kuvikonga maybe ulinamushe big time. Si wanse wafuni ko ziba mwene upitai. Soni
zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time. Zima nengi zelele ziwa namba yote ya big time.
Mouths on seat.
Shalamu wikamu na logo
ZWAP.com.